Yasomya.
PSK.
Yasomya.
Yenda Chikubakwe.
Yasomya.
Ken Collins on the
beat. Yasomya.
Yenda Chikubakwe.
Yasomya.
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 Yasomya. Yasomya. Yasomya.
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 Yasome tu chikuwa paka kukesa. Stay awake sangala kulava afesa. Yeah, fensa ntewa kutesa. K Collins, ningirao kumafesa. B tu chikuwa tujitamu. Kwa mwenyumba metuli muli mwenyinemu. Simula yesu kae la yalimu. Watawa ya anya iso kuchibela mu.
Yasome,
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 yasome, yasome, kesa.
Yasome,
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 yasome, yasome, chikuwa kwe.
Yasome,
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 yasome, yasome, yasome,
yasome,
yasome,
yasome,
yasome,
yasome,
yasome, yasome.
Mwenye yasomye kubana yalume. Spika kazawike chibuga twawambe. Msaka jike nziga tunyole. MC mtugobe MC kitukube. Lava 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 kwe. Kumba twambade unyetu wambade. Simita bade simtane wabukade. Ubetede mkade wale tinge kalide.
Yasomye,
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 yasomye, yasomye,
yasomye,
yasomye,
yasomye,
yasomye,
yasomye,
yasomye,
yasomye,
yasomye,
yasomye,
yasomye,
yasomye.
Mba na mkepe bo, nezwa mbira mazutope bo. Mba kunye matache bo, mwenyendi unbreakable. Kalu banga razi, yaka nga mwezi. Sami chine chasa, mkubira mkrest. Kuwa etata, nwezianze tanta. Unikagwe suta, na ira siri mta. Mwa pesa kusati, wapesike kuchat. Mba langa kotu na mkwa tangatai.
Yasomye,
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 yasomye, kesa.
Yasomye,
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 yasomye, yasomye, yasomye,
yasomye,
yasomye,
yasomye,
yasomye,
yasomye,
kesa.
Yasomye,
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 yasomye, yasomye,
yasomye,
yasomye,
yasomye,
yasomye,
yasomye,
kesa.
Yasomye,
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 yasomye, yasomye,
yasomye,
yasomye,
yasomye,
yasomye,
yasomye,
yasomye,
kesa.
Yasomye,
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 yasomye, yasomye,
yasomye, yasomye,
yasomye, yasomye, yasomye, yasomye,
yasomye,
yasomye, yasomye,
yasomye,
yasomye, yasomye, yasomye. I suggest all saints in Christ Jesus.